Sala mukama sobola 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 obulimbera mukama sobola 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 anya sabasala mukama sobola 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 mukama wafo uno yewayo na gamba tuve museno evidenga te wali akuyamba uno mukama sigala yayamba era yaline bigambe biwoma omulwadde byawulirako nawona nyikira kumusaba nga tokowa onoalaba omukisa oterere fenu tunyumirwa bulamu tunyumirwa kubanga obisobola era gwe nambeemu mukama gwe nambeemu obuli mbeera mukama asobola 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 kanya sabasala mukama asobola 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 Sabasala mukama sobola 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 ono yajisobola era ne bw'omuyita kuyitaba ehi amusaba bawulira nawe toko wa kumusaba amasetteza ensozi yasetteza asetteza setteza setteza kobe mulwadde ebikuluma bisetteza asetteza setteza setteza wadoluma kamba nedda kumikiriza libireta watuluma kamba nedda talikule kulira ekyo nedda obulimbeera mukama asobola 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 kanya sabasala mukama asobola 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 obulimbeera mukama asobola 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 kanya sabasala mukama asobola 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 Fenu tunyumirwa bulamu tunyumirwa kubanga obisobola era gwe nambeemu mukama gwe nambeemu wadoluma kamba nedda kumikiriza libireta wadoluma kamba nedda talikule kulira ekyo nedda obulimbeera mukama asobola 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 kanya sabasala mukama asobola 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 Sabasala mukama sobola sobola sobola